Mutu 8. Muka kumanandi mavuta mwazi zizi. Mukusangala kwambiri ngakhale kuti padakali pano, mkoyenera kuti muvutike kwa kanthawi, chifukwa cha mayesero osiyana-siyana amene akuchitisani chisoni. 1 Petro 1 verse 6. Ngakhale mutayesesa kwambiri kuti mukhale ndi banja losangalala, mukhoza kumanandi mavuta mwazi zizi. Koma Yehova amatikonda, ndipo amatithandiza tikakumanandi mavuto. Kusatira mfundo zimene zili mmutu umenewu, kungathandize inuyo ndi banja lanu kuti mupitire mavuto, ngakhale atakhala akulu kwambiri. 1. Muzidalira Yehova. Zimene Bible limanena. Muzimtulira nkhawa zanu zonse, pautama kudera ni nkhawa. 1 Petro 5 verse 7. Nthawi zonse muzikumbukira kuti Mulungu samene amayambisa mavuto anu. Mukamayesesa kukhala naye pa ubwenzi wabwino, azakuthandizani kwambiri. Mukhuthulireni za mmutima mwanu. Psalm 62 verse 8. Kuwerenga ndiponso kuphunzira Bible tsiku lililonse kungakulimbikiseninso. Mukatero, muzaona umboni wakuti Yehova amatitonthoza masaoso athu onse. 2 Korinto 1 verse 3 ndi 4. Iye amalonjeza kuti adzakupasani mtendere wa Mulungu umene umaposa kuganiza mozama kuli konse. Zimene mungachite. Muzipempha Yehova kuti akuthandizeni kuupeza mtima, komanso kuganiza bwinobwino. Ganizirani njira zonse zimene mungatsatire. Ndiyena ungusankhapo imene inga kutandizeni. 2. Mzizi samarira, komanso kusamarira banja lanu. Zimene Bible limanena. Mtima wa munthu ovesa zinthu umaziwa zinthu. Ndipo kutula anzelu, imafunafuna kuziwa zinthu. Miyambo 18 verse 15. Mzika mpira na ndali yense mbanjamo, ndipo oso kumvesera bwino akamala nkula kuti muziwe zimene angafunike. Kodi mungatani ngati wina mbanjamo kapena wachibale wa mwalira. Msamachite manyazi kulira. Kumbukirani kuti ngakhale Yesu anagwesa misozi. Yohani 11 verse 35. Mwiyena naso kupuma, ndiposo ugona mokwanira. Zimenezi, zingakuthandizeni kwambiri kuti mupirire. Zimene mungachite. Muzikambirana nthawi ndi nthawi ndi banja lanu. Mukatero, simzavutika kukambirana momasuka mukakumana ndi mavuto amwazi zizi. Muzira nkula ndi anthu ena amene akumana ndi vuto lofanana ndi lanu. 3. Lolani kuti ena akuthandizeni. Zimene Bible limanena. Bwenzi lenileni limakonda nthawi zonse, ndipo ilo ndi mbale amene anabadwira kuti akuthandize pakagwa mavuto. Miyambo 17 verse 17. Anzano angafune kukuthandizani, koma mwina sangaziwe zoti achite. Mwiyeneranso kupempha anthu amene amadziwa bwino Bible kuti akupaseni malangizo, chifukwa malangizo angakuthandizeni kwambiri. Mukamakonda kucheza ndi anthu amene amakhulupirira Mulungu, komanso malonjezo ake, iye wadzakulimbikisani kwambiri. Mudzalimbikisidwanso mukamathandiza anthu ena amene akuvutikanso. Muziwawuza zimene zimakuchitisani kukhulupirira Yehova ndiponso malonjezo ake. Muzilimbikira kuthandiza anthu ena, komanso msasiye kucheza ndi anthu amene amakukondani. Zimene mungachite. Muzikambirana ndi mzano amene mamdalira, mkulola kuti akuthandizeni. Musambisire zimene mukufuna. Muziganizira kwambiri za Yehova. Ngakhale vuto litakusowesani mtendere kwambiri, muziyesesa kuganiza za Mulungu. Yobu atapanikizika ndi mavuto, ananena kuti, dzina la Yehova lipitirize kutamandidwa. Yobu 1 verse 21 ndi 22. Sanzirani Yobu, mkumaona kuti nkhani zokhuza dzina la Yehova, komanso cholinga chake nzofunika kwambiri kuposa mavuto anu. Zinthu zikachitika mnjira imene simunkayembekezera, musataye mtima. Muzikhulupirira Mulungu ndi mtima wanu wonse. Paja iye anati, maganizo anga kwa inu ndi kuwadziwa bwino. Ndikuganizira zokupasani mtendere, osati masoka, kuti mukhale ndi chiyembekezo chabwino ndiponso sogolo labwino. Yeremia 29 verse 11. Dzifunseni kuti, kodi ndimakhulupirira kwambiri Yehova ngakhale pankhani zing'ono-zing'ono? Kodi Yehova wandipasa zinthu zabwino ziti zimene ndingamthokozere tsiku lililonse?